bitch from the east. Amani patroni, nice and slowly. Moyo wangu dunde kwa masekunde ni kama nimefunga dude ama nimepatiwa recording deal ya bure ndio sababu nataka uwe wangu wa milele. Your smile, the way you walk, the way you talk, inafanya kila mtu aseme oh my god, inafanya heaven and earth to come to a stop. Sema kweli my girl, you're too damn
hot. Let me walk with you totally.